Beloved brothers and sisters,
abagalwa abaluganda nebanyaze mu Kristo. Ono muganda me Franka ayogera namwe okuva ku kitebe ky'obuweereza bw'ensi zonna mu Krefeld, Germany. Tuli basanyufu olw'obusobozi buno okugabana ekigambo kya Katonda ekitukuvu namwe. Tuyita obuweereza buno obw'abatume ne bannabbi kuba tuteekamu buli kimu ensomesa ya Bayibuli okubeera mu lubereberye okutuuka mu kubiikulirwa, okubuulira, okusomesa okw'abannabbi. Tetunyonyola, tetuvuunula ekyawandikwa n'ekimu, naye tugenda okubeera ddala ku ndagaano enkadde ne ku mpya n'eri enjiri eri ebitabo bya bikolwa by'abatume, ebikolwa by'abatume n'ebbaluwa zonna ezaawandikibwa eri amakanisa ag'oku kyalo gonna, n'ekirala n'ebbaluwa ezaawandikibwa eri abantu abaagala b'emikwano. Ensomo ekkulu kwe kudda okwa Kristo okutuukirira okw'ebisuubizo ebya Bayibuli mu lunaku lwaffe, n'ekirala okuzibwa obuggya okw'ebintu byonna nga Kristo tanaakomawo. Naye ne tutunuulira mu bukulisaayo n'okusingira ddala mu njiri enzijuvu tulaba bintu bingi n'okuvuunula okungi n'okunyonyola kungi okw'ekigambo kya Katonda ekitukuvu. Abaagalwa, tulina kubeera n'amazima. Mukama waffe waakomawo agenda kutunuulira eri oyo omugole oyo alina embeera ez'omugole omusajja. Agenda kutunuulira eri oyo ayaggibwa mu ye mwennyini nga Hawa yaggibwa ku Adamu, n'olwekyo n'alagibwa gy'ali n'agamba mubiri mubiri gwange, eggumba ly'eggumba lyange. Kyekimu kye tusanga nga kyawandikwa mu Befeso essuula y'okutaano nga kyegamba ku kanisa, Mukama waffe yagenda okweraga mwennyini nga teriiko bibala oba butonyeze. Mu Batesalonika ekisooka essuula y'okutaano omutume Pawulo awandiika bw'ati, mwanyirika bimusatu ndi Katonda mwennyini ow'eddembe akutukuze omutukuvu, nsaba nti Katonda omwoyo gwo emmeeme yo n'omubiri gukuumibwe nga tegulina musango ogutali kunenyezebwa okutuusa okuda kwa Mukama Yesu Kristo. Wano tukwata ku nsonga ey'amaanyi. Nga bwe mukimanya ab'emikwano, Katonda yakozesa abantu bangi abasajja bangi mu mirembe egy'enjawulo olw'ekigendererwa eky'enjawulo. Nga tutunuulira mu ndagaano enkadde, Katonda yalonda Nuwa, n'alonda Ibulayimu, n'alonda Musa n'abannabbi ne bakabaka mu ndagaano enkadde. Olw'ekigendererwa eky'enjawulo ekirala nga tudda mu ndagaano empya, waaliwo obunabbi eri oyo agenda okuteekateeka Isaaya esulana ng'eddoboozi ekaabira mu ddungu, weeteekateeka ekkubo erya Mukama, libere gololofu libere gololofu eri amukama lyotesetese eri mukama wafu ne mumalaki esula yokusatu nja kutuma omubaka wange nga sinakomawo okutegeka ekkubo lyange nga sinakomawo ekiseera bwe kyatuuka malayika gabudiyeri yakyalira zakka mu yeekaalu ng'alanga okuzaalibwa kwa yokaana omubatiza okuzaalibwa okuba yagenda okuteekateeka oyo nabyasuubizibwa owomulembe ogwo abaagalwa tweyongera mu lubereberye entandikwa y'olubereberye olw'endagaano empya waliwo omutume peetero waliwo yakobo ne yokaana buli omu ku abo mu kifo kye waliwo omutume pawulo ayalina okuyitibwa okw'enjawulo n'okutumibwa okumaliriza mu kumaliriza byonna mukama waffe yalina omutume yokaana ku kazinga ka Patmos okutulaga mu nsuula 22 enteekateeka esembayo ey'obulokozi ebintu ebigenda okubeerawo nga mukama tanakomawo nga kugenderera mu butagwawo ng'eggulu epya n'ensi empya egenda okubeera n'ebiseera tebigenda kubeerawo nate okudda mu biseera byaffe tekimala okutegeera katonda bye yakola mu biseera biyise tetuukiriza mu tetuli mu biseera byayita tuliwo kati ate nkyagala okutegeera ekigambo kya katonda kyasuubirizibwa eky'olunaku olwaleero katonda yateekateeka ki eri ffe katonda yateekateeka ki eri Isirayiri n'eri amaganga kiki bayibuli kyesomesa ab'emikwano tulina okugamba ebintu ebitono eby'omuwendo eri ememe eri ememe zaffe yali muddu wa katonda ate nabbi wa katonda William Branham ate nsuubira buli omu mwagala obuweereza bwe katonda yakozesa oluganda Branham mu kubo ery'amaanyi n'obuweereza obutuufu mu kiseera kyaffe yabuulirwa ogw'omukaaga nga 19:33 nti nga Yokaana omubatiza bwe yatumibwa okutegeka okudda okwasooka okwa Kristo gw'otumiddwa n'obubaka obugenda okutegeka okudda okwokubiri okwa Kristo n'olwekyo okutegeera wenategeera Olugana Branham ng'omuntu emyaka 10 n'ali mu nkuŋŋaana ze mu Germany ne mu Amerika twevuga naye mu motoka yemu twalya naye ku meeza yemu nali mujuliza yalaba ebyo bwa Katonda emirimu egyo egya Kristo mu biseera byaffe mu mazima nalaba obuweereza obw'omwana w'omuntu nga bweraga budiŋŋana eri amaaso gange naye nategeera teyali muntu William Branham gaali maanyi g'oyo omukulu Katonda ng'akozesa ekibya okulaga ffe ebisuubizo ekigambo kya Katonda eky'olunaku lwaffe n'olwekyo okulaga nti Yesu Kristo akyali nga bwe yali mu makubo gonna si mu kigambo kyokka naye okubikola ng'oyo waali omu omulokozi omuwonya omwoyo oyo mwenyini ateka wa abantu obulekule atununula mu byobwa sandiona amanyi gatana gona Yesu yomo malalo oyo ayazukuka okuva mu bafu natwalibwa mu ggulu ajja kukomawo ab'emikwano ng'okuda okwokubiri okwa Kristo tekunabeerawo walina okubeerawo okuyitibwa ekiseera ky'okuyitibwa n'ekyokweteekateeka tulina okuddayo eri Katonda n'eri ekigambo kye okusingira ddala mu abo abagamba nti bo bakkiriza ekigambo kya Katonda n'obubaka obw'ekiseera waliwo okunyonyola okw'enjawulo n'okuvuunula okw'enjawulo n'okwawulwa kungi n'okubuzibwa kino tikiri tikyakatonda sikyakatonda Yesu Kristo alina ekkanisa emu n'omwoyo mutukuvu gumu n'omubiri gumu ate nga tuli bangi abakkiriza mu mubiri ogwo ogumu nga bwe wayiseewo mu biseera eby'abatume waliwo ebbaluwa emu eyawandikibwa eri ekkanisa ey'okukyalo zaali 2-3-4 oba n'enyingi oba makanisa ag'ekitundu lyali limu ate mweyo kanisa emu ey'okukyalo baali abakulembeze abakadde ba diikoni nabano obuweereza obw'abataano bwateebwawo mu mubiri gwa Yesu Kristo obuweereza obw'emirundi etaano tebwasibibwa ku kanisa ey'okukyalo omutume Pawulo yali atambula nsi ku nsi gwanga ku gwanga kanisa ku kanisa naye abakadde baali batudde mu kanisa ez'okukyalo ne bano ba diikoni abasirikale ab'ekanisa nga balabirira emikolo ezaakolebwa nga tudda ku nsonga egendera ddala mwoyo omuntu kyali mu kubuulira okwawooluganda Branham ayafukibwako amafuta mu kiseera ekisembayo nga owooluganda Branham ayogera ku bisenge 4 ndina nakirina nze kyali kirungi gyendi n'agamba owooluganda Franka leka nkube wano ebisenge 4 wolaba wano ekyabweru fena tukimanyi nti tuwulira tugeresa tulina okutegeera kw'emirundi etaano n'ekyo ekisenge ekyokubiri kirimu ebyo byonna ebigenda n'ekisenge ekyokubiri naye ku mmeme naye emmeme oyo ey'omunda ow'omunda oyo ow'omunda Katonda atandikira mu mmeme tatandikira mu nyumba mu kisenge eky'omwoyo oba ekisenge eky'omubiri Katonda atandikira mu mmeme oddayo mu lubereberye essuula y'okubiri kanyika omusanvu Katonda yateekawo omuntu emmeme enamu ogenda nabi Ezekiya essuula 18 emirundi 2 Katonda agamba nti emmeme ekola ekibi egenda kufa weeyongera mu byawandiikwa eby'enjawulo nga byogera ku bulokozi obw'emmeme zaffe kiri eri ggwe munda wamundawo omulina okufuna ekigambo kya Katonda mundo oyo omuntu ow'omunda abeerawo mu kkubo limu oba okiikiriza oba tokiikiriza ebintu bibiri tebisobola kubeerawo mu mmeeme eyo Mukama waffe yagamba nti w'oba tokkiriza nti nze oyo ojja kufa mu bibi ebyo. N'olwekyo oyo w'omunda Katonda w'ateeka ekigambo kye. Ekigambo kye y'ensigo oyo ow'omunda nga egatiddwa eri Katonda n'ekigambo kye n'ekisenge ekyokubiri n'ekisenge ekyokusatu bisobola okugatibwako, naye Katonda takolera mu kisenge kino ekyowabweru oba ekya wakati, naye Katonda atandikira mwoyo w'omunda mwenyini. N'olwekyo ow'oluganda Branham yagamba bw'ati, ekigendera ddala eri emitima gyaffe osobola okufukibwako amafuta n'omwamu omutukuvu mu kisenge ekyokubiri, mu kisenge ekyokubiri nga tozaamu omundu gwakubiri mu mmeeme eyo. Naye kino kiri nti kyekizibu ekinene mu kiseera kyaffe kino. Tulina bangi bano abakola ebisikiriza okuvira ddala mu 1964 wenakyalira Vatican naliyo ne Davis ng'ensi yonna yategeera nga Minister Pentecost. Nali mbuulira ne John McTighe mu lukuŋŋaana oluto mu Roma, naye mu kisaa kye kimu nali ndi kukyalira Vatican mu biseera eby'amateeka g'okubiri nga gagenda maaso okuvira ddala mu 62 okutuuka mu 65. Ekyo kyali ky'ekiseera bano abakola ebyokusikiriza ebyatandikira mu Vatican nga eky'okukwatibwa kw'okwabwe kwali kwa kwogera mu nnimi kyokka, nga tewali nsonga yonna, nga tewali nsomesa yonna eyakwatibwako, naye okufuna Omwoyo Mutukuvu kwokka ne mu kugatibwa kw'ekyo n'okwogera mu nnimi kwokka kwe kwaliwo. Naye kati okuviira ddala ekiseera ekyo 1964 tulina bangi abakola ebyokusikiriza enkuŋŋaana z'abasikiriza mu madiini gonna ag'enjawulo, ne bonna bagamba nti baafukibwako amafuta n'Omwoyo Mutukuvu gwe gumu. Bonna batambula amakubo ag'enjawulo nga bakkiriza nga bwe bakkiriza oba nga tebakkiriza oba tebakkiriza, nga buli omu atambula mu kkubo lye nga mwali mu buwangwa bwe, nga boogera byawandiikibwa bitono bye batategeera n'abalala tebabitegeera oba naye Katonda mwenyini tabategeera. Ate mbagamba kino lwaki? Kuba kino nkimanyi bano abakola ebyokusikiriza batono kubo abaali mu Amerika, osobola okugenda e Taipe, osobola okugenda ne mu bitundu ebirala eby'ensi, bano abakola ebisikiriza baddamu byebimu ebigambo byebimu oba ebyawandiikibwa byebimu ebyo ku nsi yonna, ate bakiyita nti okufikwako amafuta ag'Omwoyo Mutukuvu. Nedda okwo kugezesa, naye tulina ekigamba kino mu bulambulukufu kuba ebyandiko ebitukuvu bigamba mu Yokaana essuula y'16 nti Mwoyo Mutukuvu we bwaguuse agenda kubalungamya eri amazima gonna, agenda kubalaga ebintu eby'omu maaso. Aye mikwano, weebeerayo ono yena akola ebisikiriza mu makanisa gonna n'amadiini gonna n'amateeka gonna nga beegata mu kwegata kw'amakanisa gonna ag'ensi, bonna baali kuddayo e Roma. Waliwo ekitali kituufu ate mukimanyi tulino kudayo eri Yerusalemu ekigambo ekyasooka ekyabuulirwa n'ekisomesebwa n'abatume bennyini kuba Isaya esula y'okubiri agamba ng'ekigambo kya Katonda kijja kweyongera okuva eddala e Yerusalemu n'okuyigiriza okuva ku lusozi Sayuni si mu kanisa yonna si kuva mu bano abakola ebisikiriza naye ekigambo kya Katonda ekituufu ekikyali kiva e Yerusalemu okuva ku kubuulira okwasooka omutume Petero kwe yabuulira ku lunaku olw'aba Pentekoti kulina okuddayo eri ekkanisa eya Katonda omulamu kakati nga Kristo tanakomawo n'olwekyo tulina ekigambo Katonda William Branham bye yayogera byali bituufu nti tusobola okufukibwako amafuta mu kisenge ekyokubiri naye nga twerimba nti tulina ekirabo ky'Omwoyo Mutukuvu naye nga tewakwatwa ku mutima gwo n'Omwoyo Mutukuvu gwennyini n'okuzaalibwa okupya n'olwekyo ndina okigamba abaagalwa Mukama yasasulira omuwendo ku musaalaba ogw'e Kalivaliya okulokola emmeeme zaffe okuteekawo ensigo etaggwawo ey'ekigambo kya Katonda mu mmeeme zaffe tutandika n'awabweru Katonda ye atandikira mwoyo w'omunda we wali okuukiriza okufuuka okwole okubiikulirwa n'olwekyo mukimanyi mwaza omundu gw'okubiri kuba mwafuna ensigo ey'ekigambo kya Katonda eri ememeza tusobola okusoma ebyawandiikwa bingi nga byogera kumeme abaagalwa ab'emikwano nga sinaagalawo leka mbabuulire kino nate nga we nkikoze ebiseera bingi woba wazaalibwa ogw'okubiri emmeeme yo weba yafuna Yesu Kristo ng'omulokozi wo obununuzi obw'obwa Kristo n'omusaayi gwe buli mu gwe n'emmeeme yo efunye ekigambo kya Katonda n'olwekyo obeera mu kukwatagana ne Katonda tofaayo eri enzikiriza n'obuwangwa n'amakanisa kye gakola oba kye gagamba odayo eri Katonda kuba emmeeme eyo yegatibwa ku Katonda mwennyini okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe n'olwekyo abaagalwa ng'okubuulira okwasooka kwali n'okubuulira okusembayo kulina okubeera ng'okubatiza okwasooka kwali n'okubatiza okusembayo kulibeera ensomesa zonna zirina okuddayo eri ekkanisa eya Yesu Kristo etali eddiini si kibiina kyonna naye omubiri gwa Kristo ogw'obo bonna abazaaliddwa omulundi gw'okubiri abakkiriza abaafuna ekigambo kya Katonda kyonna mu mmeeme zaabwe abaagalwa okuda okwa Yesu Kristo kutuusa ate tulina okweteekateeka Matayo 25:10 abo abaali abeetefuteefu bagenda mu bvumbo omulyango ne guggalwa okubiikulibwa 19:7 baweebeddwa omukisa abalina omukisa okutwalibwa mu kyokulya eky'olweggulo eky'omwana w'endiga abaagalwa ate emmeeme eyo Katonda abawa omukisa abeere nammwe muli omu ne Kristo omulokozi wammwe n'obulamu bwe buli mummwe ebirowoozo ebyali mu Kristo biri mummwe embera ya Kristo eri mumwe mugoberera mu bigere bye Katonda aba omukisa njagala okubalaba nga kisoboka ku nsi oba si kyekyo ndi mukakafu okubalaba mu kitiibwa Katonda aba omukisa abeere nammwe mu linnya lya Yesu etukuvu amina.